According to Ramaphosa, South Africa's youth continues to be the most affected by unemployment. But saying it's not government's problem alone, he's calling on the banking and private sectors to also come on board.
Ithuba lespan loko liyangale nakukho la ngalahlela ngakhona. Kuma savings spend over 1000 rand mar span sonakaze ngasithola. Sengiphila ngale 350 ngithembeleki yokuthi umuntu abe moja. Mara bathi kungapheli kuyahlola mhlambe nami ngelinye lamalanga ngizobhobha. But solo ngafika kuleli zwe mpinji, honestly speaking asikhiphi. Le interview ngayenza kokugcina bayincanywa, still solo kabangibisa. Ngana ngiyasula ngathi umuntu unebhadi, bekumele ngicale ukuspana last week. Bavele bangifonela bathi spana ngisitholanga, maceda bathi have a nice day. Bangabe uNkulunkulu uyangiphanisha kulelizwe for ukuthi kunomuntu engamuona. Mina sengiguce ngedolo, Thixo ngizicelela uxolo. And mangabe namadlozi athukuthele ukuthi umuntu kumele ahambe ayoshintsha nesibongo. Mina sengiguce ngedolo, impepho ngiyishisela uxolo.
This year we need to work with young formations and create opportunities for young people in public and in social employment. We need the financial sector to come to the party.
Yabona uRamaphosa mambekile uvele ubona ukuthi lo muntu uma nenhle kuNoxman. Akahlukanga nalezi busy tshela abantu amangamara ngapha sibhizi cwila ugospel. Ngiyadlala mina ngikhulunyiswa ukuthi ngigwadile phela indlala nayo ibanga nolulaka. Indaba sesisidele sikhathi ngasebenzi ngihlezi khaya ngibhizi ngothi lilanga. Unganyathi omunye umuntu mfethu umbona ngenalutho ngoba ezakho izinto zihamba ngolayini. Ungibona mina ngihlezi ngasebenzi phela mina ngiyazenzela zange ngikhulele emalini. Ngisho imali yokuthi ngidize nomsebenzi angiyafoti kube kudala nami ngasebenzi emayini. Ngarejecti kwakudala abantu baloko bayacasha kanti i-CV yabo ihamba ngamalini. Ekuse lapho manyani bona mani bafethu niyasebenza nibotshela abanye abantu uma bacasha. Masingabambisana kahle kulelizwe singaya kude singaze sifike e-America nakusasa. Impintsha khoma iswela kwamampela ma ikucela ithubanyana kusho ukuthi uyakustrafa. Phela umuntu bathi umuntu ungabantu.
Iyo mfethu bangabambi kushayisana ngonobangela we-machine shayisa.
We need to deconcentrate ownership and control of the economy. We need to increase investment and improve access to finance for black-owned businesses and SMEs.